Got that damn music promotions.
I'm grounded.
Well, I know I'm Yesu. When you open up,
Mulenga
Wela kwanu, wela kwanu wangu Yesu. Wani wongola umoyo wanga. Wani kankila mima uja. Wani kwelesela kuwala. Wani chosela misosi. Kundi kwelesela chimwewe. Zatokoza wanji. Pachikondi chanu ambuye. Kubwela kwanu ambuye Yesu. Waniwombola umoyo wanga.
Mapulu mutantu onse mzikolo selino lapansi. Ambuye tiku wonga siko mobaza wino sose. Simene nati chichira. Wera kwanu ambuye Yesu munati punzita sintu zambiri.
Wera kwanu ambuye Yesu. Waniwombola umoyo wanga.
Wanikankila
mima uja. Wanikwelesela kuwala.
Wanichosela
misosi. Kundikwelesela.
Get the music promotions.